katonda fe notusitudde abalungi n'ababibonna bagabudde obulamu n'ensibyo n'obituwadde katonda n'esiga gwe oli maso ni mawani nekute kugwe yegwali na pulani onkumire mu ngalo zo wabwe lutekayo sengenge mukama nyongera nyongera manyi mukama banjiganya oba mala manyi mukama nyongera nyongera manyi bonna banjiganya oba mala manyi nyongera manyi nyongera nyongera manyi Chisa, guatonye senkuba Guame zemere, katonda guaya senjuba Guamanyia balabe bange, chebando woreza Uligwenda gechisa, tekera nda getima Gatete bakuta, neboba wembuto bawewa Amakulu gabasive, bagano kutambula Nemi majiba sive, jigano kwatura